magosho malkayo calenki isku may dhaxsoomin sida maya yarooya miirala soo kacay meel mahigan jilbaha dhigay
Jalea
tahay